la au mena kohola ikamele kahiko oke kai mena kani nui ke kani aloha kahula kahiko oke kai aliloloa e hula mai e e hula mai e e hula mai e ili ike aka ika po haha vai hano hane ku vili ana pili koke e vili ana e pili ka ua ike kahi aloha mai e aloha mai e aloha mai e e ho'omākaukau no nā mea ai nui e mua o mākou i loa a mai i a mākou ke o la kino nā mahina hala ka hola nei e hanau o ia e hanau o ia e makana aloha i ke kai e ola mau e e ola mau e e ola mau e haina ia mai kapuana i ka umele o ka hula hanau o kohola a pauloa e a pauloa e
the ocean. Communication with the whales and the dolphins is the greatest achievement that the human race can aspire to. In the province of dreamtime, there are no limits. The mind is infinite. Communication. Dream time. In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true within certain limits.
Aloha mai e, aloha mai e, aloha.